di malaika nandi busenga nenzije yo joyi nenkuwa kubyenina na era manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo muntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba nkuwechi omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama yani alina obuvumu nga gwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe maama empologoma nge bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonya obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyenaolerawo n'ebikuziro gye tusooka gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wasinga abayala bakutanda ye gwe mmere ensi gye yeetaaga. Sasirone kuba fula bomuendo teyera biratata ya doma sebanga umasiga yajukira Lazaro namuonya magombe na wakumanyi tatwagala lwanda bikaze tulabika obalwa sente kabaka Daudi ya mujja mukiralo welinda mukama Achusabo tasubira na bajja mu kiramu oyo mukama sitani ne yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe kale sirirekayo kutenda linnya ly'omukama wajjulula ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga
Yeah.